Barton Edkins.
Zangu mingi zilizimwa tangu siku uondoke. Ungepewa nafsi uwe mzima, singetaka uende. Mkwe kumenyesa umutima wange. Ulitaka sana niende shule kaokoe kijiji mama, nikirudi home nisiwe yule angara ukakari mama. Pani vipesa nirudi navyo kule kule. Kumbuka maneno mazito yako vile vile. Barua kwa mama ifikie mama, ni barua kwa mama takukumbuka sana. Barua kwa mama ifikie mama, ni barua kwa mama takukumbuka sana. Mama
mama mama I'm coming to you. As you know, mama, oh, we came from far away. Time was a fairy mugetunga, de tulina wadisigulanga temo. But we kept on dreaming, and we never give up. I told you, mama, I'll make you proud, oh.